Haleluya.
Nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama twonge ekiseera kino gy'alina okusaba nti Katonda waffe omulungi twongera okusinza n'okugulumiza n'okutendereza nti mazima ddaleka ebigambo by'ennyimba ze tuyimbye bireme kuba ebyo ebiva obuvi ku mimwa gyaffe naye ebiva mu mitima gyaffe. Tubifumiitirizeemu nga tubiyimba okubitegeeza mu wiiki, mu mwezi, mu biseera byonna Ayi Mukama Katonda waffe eby'obulamu bwaffe, tusobole okuba abo abakakasa okukkiriza kwaffe n'ebikolwa by'emikono gyaffe oba empisa z'obulamu bwaffe nga byonna bisinziiriza mu kigambo kyo. N'olwekyo ng'okituma gye tuli amakya gaaleero tusaba tuke gye tuli nga ettaka eggimu kwe kinaasigwa okubala n'okubaza ebibala ebingi bineeyongera okuwa n'okuweesa ekitiibwa. Tugaana Sitaani enkweze n'emitogo gye gezaako tubbako ekigambo kyo mu ngeri yonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kama yeebazibwe. Mulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya gaaleero guli okusaba kwa Danyeri okw'okwegayiririra ekitundu ekyokubiri. Kama yeebazibwe. Zikuzibbwamu mbadde neerabidde nti leero yesabde esooka mu mwezi tulina olukuŋŋaana lw'abafumbo. N'olwekyo abafumbo mwenna ne be mumanyi abatamanyi nti buli sande esooka mu mwezi tubeera n'olukuŋŋaana lw'abafumbo, tubaaniriza olweggulo lwaleero, tusimbula wano ne tuba nga tugenda emukono ew'omusumba Zedi gye tugenda okusisinkana. N'olwekyo tubakubiriza kyemisana gye kiri n'ekiseera ky'okusabiragana n'okusomesa kigambo kya Mukama kibeera kinyuvu nnyo mu nkuŋŋaano z'abafumbo. Okusaba kwa Danyeri okw'okwegayirira ekitundu ekyokubiri nga tusinziira mu Danyeri essula ey'omwenda okuva ku nnyiriri olusooka okutuusa ku lw'ekkumi n'omwenda gwe mulamwa gwaffe amakya ga leero. Samanyi bulungi oba muffe waliyo abaawulira ku lugero lw'omusajja eyali atambula mu nsiko n'agwisanya n'empologoma, kyokka mu kifo ky'okudduka n'afukamira n'asaba nnyo Mukama amuwonye okuliibwa empologoma eyo. Kyokka era ne tubuulirwa nti n'empologoma n'esooka etuula ne yeebaza Mukama Katonda olw'okugireetera ekyemisana ekyangu okulya akuba yalaba teyeetaaga nakigoba, nti ku ssaala zombi eriwa Mukama Katonda gye yaddamu eyasooka okumaliriza okusaba ye yawulira. Bwe nfumiitiriza ku Danyeri nti kyamutuukako nga bwe twabuulirwa mu ssuula ey'omukaaga, era Mukama n'addamu nga bwe yakola, nyongera okukkiriza Mukama kubanga Danyeri bwe yavaayo mu mpuku empologoma zaasobola okufuna ekyokulya ekingiko ku ekyo kye zaali zisoose okuweebwa. N'olwekyo essuula yaffe eno mwe twatandika okuyigira kusaba kwa Danyeri okw'okwegayirira omulundi oguwedde ddala tumuyigirako ng'eyali omusajja omusabye ennyo, era nga bye tumuyigirako bya makulu nnyo gye tuli ng'abakkiriza mu Mukama Katonda waffe Ayinza byonna. Mukama yeebazibwe. Omulundi ogwaggwa abataaliwo twayigirizibwa nti okusaba okutuufu kwe kuba nti kusinziirira mu kigambo kya Mukama mu Luzungu, true prayer is in response to and based upon God's word. Nti mu kigambo kya Mukama mwe tujja ebisuubizo bye, kwe tusinziira okuba n'obwesige okumusaba bye twetaaga ne bye twagala n'obunywevu bw'okukkiriza nti binaatuweebwa. Ama yeebazibwe. Obulamu bwaffe ne buba nti si kasita Mukama yasuubiza, wabula ne buba nti lwakuba Mukama yasuubiza. Weewaawo chidemu nti obulamu bwaffe ne buba nti si kasita Mukama yasuubiza, ne buba nti lwakuba Mukama yasuubiza. Kubanga nga Matthew Henry bw'agamba omukuba ensoma na nteekateeka, ebisuubizo bya Mukama tebijjaawo okusaba kwaffe, wabula bikusiikuula ne bikwongeramu amaanyi. Kama yebazwe. The promises of God do not supersede prayer, but they encourage and incite it. Yesu kyeyava agamba abayigiriza ng'asomesa ku lusozi, musabe munaaweebwa, munoonye munaazuula, era mukonkone munaggulirwawo. Kubanga buli asaba aweebwa, na buli anoonya azuula, na buli akonkona aggulirwawo. Matayo 7:7-8. Weewaawo. Noolwekyo era nga bwe twalaba omulundi ogwaggwa mu Yakobo essuula ey'okuna olunyi olw'okubiri n'olw'okusatu ezaali zituwabula mu ngeri emu, nga bwe guli ne mu byawandiikibwa byonna ebingi bye tutasobola kumalayo mu kaseera kano, nti Mukama Katonda waffe yateekateeka okumusaba nga y'engeri ey'enkizo okwagala kwe mwe kutuukirizibwa gye tuli. He did not only prepare the end, but the means to the end. Nekiba nti okweyongera kw'okutuukirizibwa kw'okwagala kwa Mukama kusinziira ku kweyongera kw'okusaba okutuufu. Kama yebazibwe. Ekyo twakiraba mu bulamu kufa omulundi oguwedde. Ekyokubiri kye tunaalaba leero mu kweyongerayo kwaffe, kye tulagwa mu lunyiriri olw'okusatu, tuli mu Danyeri essuula ey'omwenda, olugamba nti awo ne nkyukira Mukama Katonda ne nnoonya okubeerwa okuva gy'ali nga nsaba era nga neegayira nga nsiiba era nga nnyambadde ebibukutu nga neesiize evvu. Kwe kuba nti okusaba kw'okwegayirira okutuufu kuba n'obumalirivu bw'okunyiikirira mu bwo. Okusaba kw'okwegayirira okutuufu kuba n'obumalirivu bw'okunyiikirira mu bwo. It is characterized by honest fervency. Nga Yakobo essuula ey'okutaano olunyi olw'okumi n'omukaaga ekitundu ekisembayo bwe lugamba. Yakobo essuula ey'okutaano olunyi olw'okumi n'omukaaga gye lugwerayo ekitundu ekyokubiri lugamba nti okusaba n'omutima omumalirivu ogw'omuntu omutuukirivu kubeera n'obuyinza bungi era n'ebivaamu biba bya ttendo. Kye tulaba ku bulamu bwa Danyeri nti teyakoma kuba musajja eyeewaayo okutambulira mu butuukirivu kyokka, ngaawe twabuulirwa okuviira ddala mu ssuula esooka. Bukyanga yali mutiini ate n'aba nga yettanira nnyo n'okusaba ng'obutaweera, nti ne bwe bassaawo etteeka nti anaasaba omuntu omulala alina okugyako kabaka anaasuula mpologoma, nti ye kyamanyibwa nti yalina empisa ey'okusabanga emirundi esatu buli lunaku, wadde yali mukungu mu gavumenti oba mu bwakabaka obwa Babuloni n'obw'Abameedi, era nti yakikolanga butaweera. Naye ne mukusaba kwe yanyiikirira nnyo okutuuka n'okuba nti asiiba, nga kw'otadde okwambala ebikutiya n'okwesiiga evvu. Mu mpisa n'obulombolombo bw'Abayisirayiri oba Abayudaaya, baayambalanga ebikutiya n'okwesiiga evvu mwe baabeeranga mu kunyolwa nga beewaayo eri Mukama mu kusiiba. Mukitegeera bulungi. Nekitategeeza nti naffe twambale ekutiya twesiige evvu bwe tuba nga tusiiba, wabula yali mpisa yaabwe. Naye bangi ku ffe tetutera kulaba makulu g'okusiiba oba gategeera. Naye ate nga ne Yesu Kristo mu Matayo essuula ey'omukaaga bwe yali abuulirira ku lusozi era yasuubira abayigiriza bwe okusiiba kwe kubabuulira nga bwe kibagwanidde okusiiba obutuufu oba obulungi. N'olwekyo naffe kitugwanidde okumanya nti kijja twetaaza okusiiba mu kwegayira kwaffe eri Mukama ku nsonga ezimu ez'obulamu bwaffe okufuna okubotola mu zzo. Kama yebazibwe nti nga wadde tumaze okumanya n'okutegeera ebisuubizo bye ku nsonga, ate kijja twetaaza okuyimusa omutindo mu kwegayira kwaffe okusobola okubotola mu nsonga ezo ezimu nga Matayo 17:21 abalulina we lugamba nti ensonga ezimu tezivaawo kujja kukola ki? Kusaba n'okusiiba. Kama yebazibwe. Mu kyo ne twerekereza ebyetaago by'emibiri gyaffe, olwo tusobole okuba abasongovu mu mmeeme n'emyoyo gyaffe okuyimusibwa eri okutuukirizibwa kw'okwagala kwa Mukama mu bulamu bwaffe. Nti mu kyo twerekereza ebyetaago by'emibiri gyaffe, olwo tube basongovu mu mmeeme n'emyoyo gyaffe okuyimusibwa eri okutuukirizibwa kw'okwagala kwa Mukama mu bulamu bwaffe. Okusiiba tekukyusa Mukama ababadde tebannakitegeera bulungi nti n'olowooza nti bwe naasiiba Mukama anaakwatirwa nnyo ennaku ku lwange olwo alyoka nziremu. Wabula kukyusa ffe kennyini ne kututereeza mu kwagala kwe. Kitegeera bulungi? N'olwekyo tuleme kulowooza nti embeera oba ensonga bw'eba yeeremye eno kangisiibire Mukama ajja kukola ki? Ajja kumpulira. Alabika fayiro yange agitadde wansi, ajja gijjayo. Nedda ssebo, nedda nnyabo. Okusiiba kukyusa ggwe okutereezebwa mu kwagala kwe. Kama yebazibwe. Okusiiba si kwa kusiiba misana gwokka oba kiro kyokka, kubanga emisana n'ekiro Katonda takola ki? Teyeebaka. Naye okusiiba okutuufu kuluŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu ng'akussaako ku mutima gw'okulumirizibwa okuba nti ggwe kennyini weetaaga okukolwamu omulimu gw'obwetoowaze oba ogw'okwenenya, okwenkalakkalira oba ogw'okusonyiwa, n'oba nga mu kwewaayo okumulindirira olw'ensonga oba embeera eyo okufuna okuddibwamu kwo okuva eri Mukama, ggwe kennyini oteekebwateekebwa okuba ng'ekyanzi ekituufu ky'anaakola ki? Ky'anaatuukirizaamu emikisa gye. Mukama yeebazibwe. Tulaba nti wandiwebuuzizza nti Danyeri yasabanga emirundi esatu lunaku. Danyeri yali musajja mutuukirivu. Kyamutuukiriza kiki ate okulumirizibwa okuba nti kyakimwetaaga n'okwewaayo okusiiba? Kubanga yali amanyi mu mbala y'obuntu yalina okuba nga obumalirivu bw'obwetaavu bwe bw'alina bukakasibwa. Yesu teyasiiba? Teyali Katonda? Yali Katonda. Mukitegeera bulungi? Naye neyasiiba oba temujjukira bwe twabuulirwa nti yasiiba? Mu Yokaana essuula ey'okuna abayigiriza be bajja ne bamugamba nti, muyigiriza, ya emmere yiino tugireese. N'abagamba, nze nnina emmere gye nakkuse dda. Temukiraba nti awo yali mu kusiiba ng'amanyi nti amakungula ge yeetaaga okufuna mu Basamaliya mu kiseera ekyo galina okuba nga gassaawo ekyenkalakkalira mu buweereza bwe? Abayudaaya bano bamanye nti n'Abasamaliya balonde ba Mukama okukola ki? Ery'obulokozi. Mukiraba? Era kye kyavaamu ku olwo. Mukama yeebazibwe. N'olwekyo tulina okumanya nti mu kusaba kw'okwegayira okutuufu twewayo okubaba mayirivu era banyikirira ennyo mu bwo. Era ekikwasaganya n'ekyo ekyokusatu eky'obumalirivu awamu n'okunyiikirira, ekyetaagwa mu kusaba kw'okwegayira kwe kwerekereza self-denial, ng'olese obutalya oba obutanywa nga bw'otera okukola buli kaseera, ne weerekereza ebyetaago oba ebisanyusa obulamu bwo ng'otulo oba okwesanyusa, yita entertainment. Osobolera ddala kuba nti mu kiseera ky'okusaba oba okwegayira Mukama, weeweerayo ddala eri Mukama mu kusaba. Bikwasaganyizibwa nnyo kubanga bitambulizibwa wamu, kubanga kimu kisika kinne waakyo. Era okwerekereza ziba ssaddaaka Mukama z'asiima. Era mu ngeri nnyingi okwerekereza oba self denial kuleetera obutuukirivu obwa Mukama okwolesebwa gye tuli mu ngeri ez'enkunala. Ekyokuna ekitulagwa mu kusaba kw'okwegayira okulungi kwe kwatula, confession. It is characterized by confession or strengthened by confession. Nti okusaba okwegayira okulungi kunywezebwa n'okwatulira Mukama byonna. Kunywezebwa n'okwatulira Mukama byonna. Olunyiriri olw'okuna lugamba, ne nsaba Mukama Katonda wange ne mwatulira. Era okweyongerayo musaala, tulaba nti ayatula ebibi byabwe byonna ng'eggwanga. Onyiro olw'okutaano n'agamba Mukama nti, twonoonye era tusobezza, tukoze eby'ekyejo n'eby'obujeemu, era tetwawuliza baddu bo bannabbi abaayogeranga mu linnya lyo eri bakabaka baffe n'eri abalangira baffe n'eri bajjajjaffe n'eri abantu bonna ab'omu nsi. Olw'okutaano olw'omukaaga. Olw'omunaana lugamba nti, ayi Mukama, ffe ne bakabaka baffe n'abalangira baffe ne bajjajjaffe tuswadde kubanga twonoonye. Onyo olw'ekkumi lugamba nti, ne tutawuliza ddoboozi lya Mukama Katonda waffe newankubadde okukuuma amateeka ge ge yatuwa ng'ayita mu baddu be bannabbi. Mukama yebazibwe. Okwo tulabanga kwe kwatula kw'ekibi, confession of sin. Kubanga tulaba nti wadde tumanyi bulungi nti bukyanga yabiringa musajja muto oba muvubuka muto, ye Danyeri yeewaayo obuteeyonoonesa. Ne banne abasatu ne bakula awamu nga batambuza obulamu bwabwe mu kwewaayo eri obutuukirivu. Naye yali amanyi nti ekibi y'ensonga lwaki ye ne banne bali bawangusibwa okutwalwa mu butwaze bwa Babuloni. Weewaawo. N'olwekyo, olw'ensonga y'okuba nti Mukama yali abonereza eggwanga lyonna, ye yalina okuyimirawo mwatwa nga wetubuulira nga wekigwanidde nti Mukama anoonya omuntu anaayimirira mwatwa asobole obutasisaawo oba obutasumulula kiruyi kye eky'omusango ogw'ensonga. Neweenenya oba netwenenya mu kusaba olw'okwonoona so kwaffe ffekka, naye olw'okwaffe n'okw'abalala abatutwala oba abatutwaza, ab'enganda zaffe, abako n'emikwano, bajjajjaffe bonna nga bwe tulaba wano. Ne twenenya Mukama akole ki? Asaasire, asonyiwe. Weewaawo. Okusaba kwonna kugwanidde okubaamu okutwalira Mukama okwonoona kwaffe gy'ali, ng'engeri etwetoowaza mu maaso ge, kubanga kye kiggyawo ekibi mu bulamu bwaffe gy'ali, nga baluwa ya Yokaana esooka, 1 John esuula esooka olunyi olw'omunaana n'olw'omwenda we zigamba. Baluwa ya Yokaana esooka olunyi olw'omunaana n'olw'omwenda. Olw'omwenda lugamba nti, naye bwe twatula ebibi byaffe ye mwesigwa era mutuukirivu okutusonyiwa n'okutunaazaako obutali butuukirivu bwonna. Mukama yebazibwe. Olwo ne tuba n'emitima emimenyefu gyali egyo gyatagaya nga Isaaya 6:6 2 bwe lugamba. Bogena mukama eri mukama n'obumenyefu bw'omutima olw'okwonoona oba olw'ekibi, ogenda n'obutegeevu oba n'okutegeera nti ate tosaanira gyali. Wewaawo, ekyo kikussaamu embala y'obwetoowaze ekikuggyamu amalala, kubanga wadde ogenda kuyimirira gyali okusinziira ku bisuubizo bye gy'oli, naye tosaanira olw'ekibi. Kubanga nga we tumanyi nti ye mutukuvu, 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 abeera watukuvu wa watukuvu. N'olwekyo tatunuulira wadde okutuwuliriza ekibi nga Isaaya bwegamba 5:9 olusooka n'oza n'olwokubiri. N'olwekyo kituleetera okuba n'obwetoowaze, obutawaganyala ku Mukama mu mmeeme. Tuwadde Katonda Kitaffe omwagalwa atwagala n'okusinga we tutegeera, era olw'okuba nti twetaaga okuddibwamu okuva gy'ali, tulina okugenda mu mbeera attitude entuufu. Weewaawo, kyekiba kitugwaniranga ennyo okwatulanga ekibi oba ebibi oba okwonoona. Ekirala ekitugwaniridde okwatula Mukama kwe kukkiriza kwaffe mu bwesigwa bwe gye tuli. Okukkiriza kwaffe mu bwesigwa bwaffe. Okukkiriza kwaffe mu bwesigwa bwe gye tuli. We have to confess our trust in His faithfulness. Olunyoro kuna mu Danieli esura y'omwenda. Lwatugambye nti yagamba nti ayi Mukama Katonda omukulu era ow'entiisa, akuuma endagaano ye so n'okwagala kwo tekujjulukuka eri abo bonna abakwagala era abagondera ebiragiro byo. N'olunyiro olw'omwenda lugamba nti Mukama Katonda waffe ajjudde okusaasira n'okusonyiwa newankubadde nga tumujeemedde. Bw'obanga omanyi bulungi ekigambo kya Mukama, olaba ng'ennyiri zino zombi zirina ebyawandiikibwa bwe bisinziiriza. Weewaawo, ebisuubizo bya Mukama, kubanga akuuma endagaano n'okwagala kwe obutajjulukuka eri abo bonna abamwagala era abagondera ebiragiro bye, kye kituleetera okuba nti tujja eri Nnamulondi ey'ekisa okufuna okusaasirwa n'okuddibwamu gy'ali mu biseera byaffe eby'obwetaavu nga Abaebbulaniya bwe tugamba. Kama yeebazibwe. Era olw'okubanga ye Katonda ajjudde okusaasira n'okusonyiwa nga Isaaya 5:5 zanyiriri lwa 9:10 bwe lugamba nti He's a God who is abundant in mercy. Ajjudde ekisa n'okusaasira. Okwo kwonna kwe kwatulira Mukama okubeesa okusaba kwaffe okwo okulungi okw'okwegayirira, okubanga kutuleetera okuddibwamu Mukama. Mukama yeebazibwe. Olw'obudde kubanga tugenda kusembera ku mmeeza ya Mukama, tunaakomaawo leero. Tweyongereyo tumalirize omulamwa guno Mukama ng'akkiriza n'ebirala ebiyigirizibwa mu nsala ya Danieli ey'omusula eno ey'omwenda. Obuvunaanyizibwa obwange obumu obukulu bwe nnina mbuweereza buno kwe kulembera okusaba. Era okusaba kirabanga ensonga ffenna ng'abakkiriza mwe tulina okweyongeranga okunyiikiriranga ennyo ate gye tutatuukiriza bulungi ng'obuweereza oba ng'ekkanisa. kama yebazwa kubanga ngawe twala omulundi ogwaggwa tusomesebwa ekigambo kya Mukama ne tutegeera oba ne tutegeezebwa naye okumanya kwonna n'okutegeera kwonna kwe tulina bwe tutaakwambaza omwoyo wa Mukama okuba nti akukozesa muffe okutuukiriza okwagala kwe ebyo byonna oba byonna bye tusomesebwa bijja kukoma mu theology. Kama yebazwa mu ssomero mu secondary school nina mukwano gwange yali mugezi nnyo era nga mu elevu yakola Hell stroke divinity, history, economics, literature, and divinity. Eranga yafuna straight A's. Enya. Okumanya nti yali ategeera bulungi byakola ki? Byasomesebwa. Nenga fabala abali abalokole nga twewuunyiza ddala. Kijja kitya kuba nti ayita divinity ne straight A. N'asinga ekibiina kyonna. Naye n'aba nga takkiririza mu Bayibuli. Oba mu Katonda wa Bayibuli. Mukiraba. Olw'okuba nti eno oba bino bwe bitaba na mwoyo wa Mukama ebeera nnukuta bunnukuta. They are just letters. Era Bayibuli egamba nti nnukuta etta. Weewaawo. Naye omwoyo awa obulamu. Ng'engeri yokka gye tusobola okuba nti ekigambo kya Mukama mu bisuubizo, mu biragiro, mu kulungamizibwa, mu kuwabulwa, mu byonna eby'okuyigirizibwa nga bwe tubuulirwa mu bbaluwa ya Pawulo eri Timoseewo ey'okubiri, ssuula ey'okusatu, nti byonna birina tuleeteramu butuukirivu. Naye ekitabo ekyo ate biba bitusalira busalizi ki? Musaamu. N'olwekyo tulina okwewaayo eri Mukama tumusabe. Weewaawo. Ekigambo kye kituuse emmeeme zaffe, kituuse emitima gyaffe, olwo kibenga kituuse oba obufumbo bwaffe, emirimu gyaffe, obuweereza bwaffe, emisomo gyaffe, yonna yonna gye tukyatulira okuba nti kiramu era kikozi. Mukama yeebazibwe. Bwe kitabo ekyo, tubanga abeeyongera obweyongeza okuyita abalokole oba abakristaayo, abakristaayo tekitegeeza nti bagenda mu kanisa buli Sande. Naye kitegeeza nti balinga Kristo. Mukitegeera bulungi nti nga tweyita abakristaayo kyokka nga ffe bamu be tufuluma ebweru bagamba nti Katonda waaliwa. Kama yeebazibwe. Okusoomoozebwa kwa maanyi era nga neebaza nnyo Mukama buli lwe ntuuka mu bitundu kubanga wanusomesebwa lunyiriri ku lunyiriri ssuula ku ssuula kitabo ku kitabo ekigambo kya Mukama kyonna okufuna obulamu bw'amagezi gaamu. Nti weewaawo era luli balumu ne tutuuka ku bitundu ebitubuulirira okuwaayo n'okwewaayo eri Mukama kubanga eyo nayo nsonga ndaba mu kanisa yaffe wano ng'abooluganda tugyetaaga nnyo okumanya n'okukolwamu omulimu. Mukama yeebazibwe. Saba tuyimirire nga tumaliriza. Saba nti Mukama Katonda waffe omulungi twewaayo eri ekigambo kyo kituma nkituukiriza ebyo byonna by'okitumidde kubanga kiramu era kikozi nnyo naye obulamu bw'ekigambo kyo buweebwa mwoyo wo mutukuvu. N'olwekyo tukwegayira mu linnya erya Yesu Kristo tusaasire tube abakkiriza abalina okukkiriza okwo kwe twatula kubanga kwe kutuleetera obutuukirivu. Kama Katonda waffe omulungi tukusinza, tugulumiza, tukutendereza. Olw'ebyo byonna bye tuyigirizibwa olunaku ng'olwaleero. Tulina embeera, tulina ensonga, tulina ebiro bye tuyitamu Ayi Mukama. Mwe twetaaga okutuukirivu okwagala okutuukirizibwa gye tuli. Naye ng'ebisuubizo byo bingi nnyo wabituwadde Ayi Mukama. Ebiringa ebisumuluzo gye tuli. Okuba nti enzigi ziggulwawo gye tuli. Ezeggulu okuganyulwa mu kwagala kwo, okuganyulwa mu kisa kyo ne mu maanyi go. N'olwekyo Mukama Katonda waffe nsaba otujjuze omwoyo mwegayirizi era omusabi. Otujjuze omwoyo oyo atuleetera okwerekereza, okuba abanyiikirivu, era abamalirivu okukowolanga nga twatula ebibi byaffe n'okwonoona kwaffe ne bannaffe bonna n'obutali butuukirivu era nga twatula ebyo ebisuubizo byo gye tuli ng'omwesimbu era omwesigwa akuuma endagaano zo obutazimenya mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe Mukama yeebazibwe.